Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho, kungulwesibili ngomhlaka 12 ku-Okthoba. Izolo obeyinhloko yamajaji enkantolo yomthethosisekelo uJaji Mogoeng Mogoeng ugcinile emsebenzini njengoba isikhathi sakhe kuleli hhovisi sesiphelile. Seziqalile izinhlelo zokuvala lesi sikhala, njengoba nalabo kuzokhethwa kubona inhloko yamajaji entsha sebeqalile ukwenziswa inhlolo khona. Ukubheka ukuthi usiphathe kanjani lesi sikhundla uJaji Mogoeng, sixoxa nongoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Angibingelele abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, ngesikhathi efika uJaji Mogoeng kuleli hhovisi kwaba nomsindo, ikakhulukazi ngenxa yokuthi kukhona abaphoxeka uma kungaqokwa uJaji uDegang Moseneke. Njengoba ehamba futhi kunomsindo njengoba kukhona abadumele ngenxa yeminye imibono abekade eyiveza ikakhulukazi kulezi nyanga ezimbalwa ezidlule. Kodwa uma sibuka umsebenzi wakhe wonke kule minyaka engu-10 edlule, singathi uzihole kanjani ezobulungiswa eNingizimu Afrika?
Singathi mhlawumbe masimnikeza, kuthiwa simnikeze score out of 10 esithi 7 out of 10 ngaleli zathi ilandelayo. Ukuphathwa noma ukuhlonishwa noma isikhathi kade phethe ngaphansi kwazo, isikhathi besinzima kakhulu. Isikhathi la iNingizimu Afrika besayithola khona ngey'nhlaka zayo ey'fana noma chapter 9 institutions, ukusebenza kwe-Office luka Public Protector kufanele liqinise ngaso sonke isikhathi ukuthi liyavikela. Yila uhulumeni khona kade ethole ehlangana njalo noma enenkinga njalo namaqembu asePhalamende. Yila khona kunamaningi abantu baseNingizimu Afrika kade bekhala ngokuvikelwa kwamalungelo abo. Mozobona nje ukuthi uSpeaker wasePhalamende uyiswa kangaka enkantolo eyiswa mhlawumbe iqembu le-EFF noma le-DA noma amabanye amaqembu. Uzobona ukuthi kusona sonke isikhathi ko-Chief Justice sebeke baba khona. Yilesi ebesiyiphezulu kakhulu kusona. Bekuyi-test kakhulu-ke kuyena nako ukusebenza kwamajaji ukuthi yila kuzophroveka khona ukuthi a-loyal to president osuke ephethe noma loyal to constitution of South Africa yini. Asikhombisile-ke ukuthi cha, the only institutions noma the only principles abaphendula kuwona yila yase i-constitution kuphela, and i-constitution kuphela abazoyilandela ngenxa yey'nqumo abakwazile ukuthi bayithathe. Nakhona futhi sibone closer to the end of i-tenure yakhe ebhala kakhulu ama-descending judgments la ethi khona angivumelani neningi lamajaji elibhalela. Mina ngibona ukuthi nayo indlela ekufanele ukuthi akuhambe ngazo izinto ukuze yonke into umuntu akwazi ukuthi aprojecteke kahle. Simbonile kuyicala la khona kade khona u-public protector, nakhona ubona ukuthi engathi unokumdefenda kancane ngendlela izinto zakhona ezenzeka ngayo, noma i-defend the principle of accountability, which wonke umuntu okhona kwi-public space kufanele kubonakale ngesikhathi ukuthi uyakwazi uku-account asho ukuthi kwenzakalani. Yiliphi lelo cala? Yileli u-president wethu kade e-involved kona lama bank statements ayesiliwe kwathiwa cha, thina njengama-members of i-public ngeke sikwazi ukuthi siwathole. Sambona futhi ecaleni lika former president uBaba Jacob Zuma malana nokuboshwa kwakhe ngokudelela inkantolo. Nakhona futhi ekhipha isinqumo esidisentha noma singahambisani neningi. La echaza khona ukuthi cha, ukwazi ukuthatha umuntu ngaphandle ukuthi engadlulanga kuma-processes ukuthi icala lakhe lizoqulwa, bese uthi nje hayi ke hamba usuyongena ejele. So indlela kade enza ngayo, indlela kade kubonakala ukuthi ama-principles akhe njengoba ishilo kuma-interviews akhe ukuthi mina nge-accountable to umthetho ngizokwenza njalo. Kungenzeka ukuthi bena-ma-views ahlukile ngokwenkolo, kodwa ubungawaboni kuma-judgments kade wabhalile. Futhi bekusiza lokho ngoba ukudeclara kwakhe early kukwenza ukuthi masesi-assess ukuthi ngabe i-judgment ihambe ngohlelo yini, sikwazi ukubona ukuthi ikhona yini i-influence ekhona la kule-judgment noma mhlawumbe ukusetshenziswa kwama-legal principles ekuthiwa sibhekane nawo. Sabona futhi iphatha robustly noma mhlawumbe ngendlela ethanda ukuthi be-transparent, ibuza nemibuzo ebingajwayele ukubuza kuma-Judicial Services Commission interviews, la kusuke kwenziwe khona inhlolo khona yamajaji azongena endaweni ey'hlukile kuma-divisions ahlukile, nakhona futhi kwinkantolo yomthethosisekelo. Wathola ukugxeka kancane lapha, yakwazi kwathiwa akaphinde ayenziwe kwesibili lawo ama-interviews. Nawo ushintsho lungabanga khona at the end of the day ngoba the same candidates kade khona kuphinde kwa-recommenda wona futhi. So usinikeze i-taste yokuthi the fifth tenure your Chief Justice kufanele ibinjani, iziphi izinto ekufanele yilandwele, amaphama principles ekufanele siwagade njengabantu baseNingizimu Afrika.
Ngokwendlela okuchaza ngayo uMnumzane Zikalala, kuzwakala sengathi uthi ukholo lwakhe uJaji Mogoeng alizange limphazamise emsebenzini wakhe, Ngikusho lokhu ngoba ezinye zezinto abanye abantu uma bekhuluma ngomsebenzi wakhe abathandayo ukuthi bagxile kuzona, namanje njengoba ehambe ehhovisi uma kubuyekeza umsebenzi wakhe iyaqhamuka kakhulu indaba yokuthi ube yijaji ebelingahlonizi ngokuthi liyikholo. Manje njengoba ukholo lwakhe nomkholwa kwakhe usho ukuthi akuzange kuwuphazamise umsebenzi wakhe, uqhubekile wahlonipha umthetho nomthethosisekelo waseNingizimu Afrika, yini mhlampe le ebonakala ngathi iyinkinga ngokuthi abantu abafana namajaji baphumela obala ngokuthi bamiphe izinto ezifana nokholo?
Abantu basuke benenkolelo yokuthi uma ngabe ngiphumela obala ngasho ukuthi inkolo yami kwenzakalani kuyona, yiphi ama-principles engiphila ngaphansi kwayo. Ngizothi uma sengizo-assessa lelo cala eliphambi kwami bese ngisebenzisa yona uku-assessa. Izimbili indlela zokubuka ngayo. Eyokuqala yokuthi ayi ngempela angiyesi umthembe lo muntu ngoba usepronounsile washo ukuthi naku la ngime khona nalelo daba. Kodwa okwesibili ake sibuke okuhle ngake sekutheni ekuthi kunikeza wena njenge-applicant noma njenge-litigant ithuba lokwazi ukuthi uyifake yini application ukuthi ngicela uyirecuse lapho kuleyo case ngoba ngiyasola ukuthi uzoba biased noma ungayifaki yini na. If usingazi ukuthi amajaji asiphethe na asiza ukuthi asilawulele umthetho ami kuphi ngezinto ezitropical nezibalulekile emphakathini, angeke size sazi ukuthi siyifake ne-application yokuthi umuntu akayirecuse as i-judge noma singayifaki yini na. So kubalulekile ukuthi siwazi ama-stand points akhona ukuthi ame kuphi kahle kahle. Ngabe bayavumelana nezinto ezenzakalayo, abavumelani, uma kuthiwa ba-apply ama-principles asibheke i-judgment ukuthi iyahambisana yani nezinto ezisuke zikhona noma izinto ezisuke zibhaliwe. Asikhumbule ukuba msulwa kwe-judiciary akugcini kuphele sekutheni iy'nkantolo zibonakale ukuthi isebenze kahle ngesikhathi umuntu engena ebhokisini ephendule umbuzo. Kodwa kubonakala kakhulu kwi-judgment ezobonakala ukuthi ihambisana nobulungiswa yini na, noma ihlukile kulobo bulungiswa kwaba khona ezinye izinto ezi-outside of umthetho okufanele zibhekwe noma ayibhekele lelo judge ukuze lifike lapho leso sinqumo. Manje uthatha nje example kancane ka-judge uPhiley owathi evula kwenye ama-judgment abuzwa ngayo ku-JSC, wakhotha incwadi enenhlese yezepolitiki. Omunye uzoyibuza ukuthi if mina ngingahambisani nalo politiki eyayikhona noma ngingabhilibhili kulabo abantu ababekhona, kungabe ngisazomthemba yini na ekuya phambili esekutheni uma kuthiwa wenza ama-judgment ubheka lowo efanele ngabe uyakubheka yini. Umsebenzi wamajaji ulula, ababheki ezinye izinto ezisuke zibhaliwe noma ama-political noma ama-religious commentators. Abheka i-framework yomthetho ngendlela ebhalwe ngayo, abheka umthethosisekelo ngendlela obhalwe ngayo, abheka ama-common law principles ngendlela ebhalwe ngayo, bawa-apply to the state of facts abasuke bebhekane nayo bese kuphuma nesinqumo. Kumina ngingaba comfortable nginejaji elizosho lithi cha angiyifuni noma ngiyithanda le nkolo thizeni, khona ngiyokwazi ukuthi uma ngivela kulona and udaba lami ngilibona ukuthi uncike kakhulu ngasenkolweni, ngithi cha judge ngenxa yey'nkulumo zakho ngicela ukuthi ushenxe, angikholi ukuthi uzorula ngale ndlela engifuna ukuthi akube yona. I-element of transparency, i-element yokuba accountable to thina as members of the public iqalise ekutheni disclose la ubona khona ukuthi kuzoba khona i-conflict of interest bese uyangitshena as a member ye-public. Sikubeke eceleni-ke ukuthi nawe as ujudge unisenawo phela amalungelo akho akhona ngaphansi komthethosisekelo. The only thing i-judicial code of conduct ingakuvumeli ukuthi uyenze isekutheni ukhomente ngama-case obhizi nawe at the time. Any other matters of national and international importance unalilungelo ukuthi ukwazi ukuthi uyipronounce kuwona.
Ujaji Mogoeng waqokwa kungalindelekile. Uma ubheka kulaba okuzohlungwa kubona manje, ukhona ongathi kucacile ukuthi mhlampe nguyena ongase abe inhloko yamajaji elandelayo?
Angeke ngasho ukuthi kucace kakhulu, kunawo ubonayo ukuthi engathi khona ama favors ayaba favor kakhulu kuna ama chances ukuthi abangena ngaba maningi. Kunawo ubonayo ukuthi ayengathi amathuba mancane. Mhlawumbe siqale la ebancane khona. Ujaji Mkhwebana Mr. Mqayo osephumile engathi amachance ukuthi bakwazi ukimeja bona kakhulu athanda uba mancane. Isizathu saloko bekuzoba kuwukuthi i-experience yoku-acta ezijaji engathi abanawo. So uma ngabe ungenawo umbuzo busuthi uzokwazi kanjani ukuphatha amajaji ufungakazi ukube yilona nawo. I-experience lapho kuphi layo uthathe khona, uzokwazi kanjani ama-challenges ababhekana nawo on a daily basis. It doesn't mean kodwa-ke lokho ukuthi akangangeni kwi-interview ukuze akwazi ukuthi simbuze noma i-ventilator kahle leyo part. Still akaye kwi-interview akwazi ukuthi aphendule. Kodwa amathuba la ethanda ukuba maningi ngakhona, ujudge Maya Ngoba mozobona indlela aphethe ngayo lapho ku Supreme Court of Appeal sengathi uphethe kahle kakhulu. Yize khona ama complaints here and there ayikasikisokwe ngenasici. Noma ngithi in this case ayikho into engenasici. Bese kuzoba ukuthi iminyaka asangakwazi ukuthi ayihlale constitutional court uthande kuba mningana compared to amanye ama candidates. Ujudge Uzondo yebo kade u second in command, yebo na experience, you are acting njengamanje having full i-experience ukuthi kuba njani ukuba u-chief justice, but iminyaka yakhe esazoyihlala lapho econcourt le-36 months, omunye angayibuza ukuthi yindaba sizofuna ukufaka u-chief justice for isikhathi esingaka, and repeat the same process ukuthi siphinde simkhethe futhi again, which is very regulars, and engase idale ukuthi kube khona i-instability ngokuhamba kwesikhathi, ngoba izobe ingekho into e-constant ekhombisayo ukuthi baphethwe kanjani amajaji. Bese kuzoba u-judge Mlambo wase-Gauteng, yebo na experience when it comes to ukuphathwa kwamajaji, kodwa kungenzeka esekutheni ama-views akhe nendlela kade ephethe ngawo ngaphandle, abanye babe nenkinga ukuthi kuhambe kahle noma izinto zakhona zibe ngohlelo. But in all in all, mangase sibe namajaji azokwazi uku-assess esekutheni njengoba be-apply kuma-divisions abavela kubona kungabe benze kahle yini na, ama-performance improvements abawenzile, and then mase assess based on logo esekutheni mase kuthatha sik-elevator sikubeka la e-concord kungabe uzokwenza kahle yini na, noma nabe-potential ukuthi usiphindisele emuva.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.